manje ngolunye usuku ngangihleli nabantu abayixoxwana sike iBible study nabo ngalelo langa kodwa ngangabazi kahle kwangaleso sikhathi qede kusenjalo enye inkosikazi ngayizwe simemeza ithi sonke singabantwana bakaNkulunkulu wonke umuntu udalwe nguye ngakubisho khona noma cha le nkosikazi ngoba nabantwana bakaNkulunkulu sesazinda angikubengelele phinde ngikwamukele futhi engosini fresh ngingusibalo bithi ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks kuyiqinisele ngephikiso sanhlobo ukuthi wonke oseke waphila nophilayo udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu yikho kanye lokho esikutshela kwisahluko sokuqala eBhayibhelini Genesis 1:27 kenzela uma kuwukuthi kukhla umxhole lokho kukulandela kodwa ngakube lokhu kuchaza ukuthi zonke lezi gidigidi eziphile phambi kwethu neziphila manje zonke singabantwana bakaNkulunkulu phela ilokho empeleni umhlaba obungathanda sicabange ngakho ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu uNkulunkulu oluthando uJesu wathanda futhi wemukela bonke abantu nebala sonke singabantwana bakaNkulunkulu akusho lutho ukuthi uyandlelana kuye futhi ziningi indlela ezahlukene nenkolo eziningi ezahlukene nokuqonda okuningi okwahlukene kuyokwamukela ngendlela leyo nje oza ngayo kungakhathalekile ukholwa ndlelani uyabona ke mlaleli yona ndlela leyo izwe elimbuka ngalo uNkulunkulu kodwa manje yena ukuqophe wakubhala ndlelani lokho ngoka John 1:11-12 weza kokwakhe abakhe abamamukelanga kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana baNkulunkulu labo abakholwe egameni lakhe yabona ke kukwehlukanisa okubukhali lokho wena ubona kanjani akikho phakathi kwalabo abamchelize uJesu nalabo abakholwa nguye ngiyambuka ngamehlo engqondo loJesu wayenomgogodla oqinile leso sikhathi eqhuba abaholi bezenkolo ngenxa yongalandela umoya wabo wesikhathi kwangelula ke ukukholwa nguJesu owabenjalo kuze kube manje njengoba mina elamiso libuka kanjalo lokhu akaguquqi usibizela ukuba sihambe ngokwehlukile singabe mhlambe munye nenkomo zakulomhlaba kepha bonke abamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe ngakho umbuzo kithi ngamunye ngothi ngakube nguye yini umntwana kaNkulunkulu na yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje sothokoza ukuthi usithinte ungakwazi ukuthi uthole nencwadana encane zama devotion mahala number 0867 706 0077 kanti okuningi kuku website www.freshzulu.co.za